Kgotsong, lebitso la ka ke nna Thembi Pakathi, molekgotla wa DA ka hare ho Mantsopa Local Municipality. Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Local Municipality e tla tswela pele ho hatella hore melawana ya diphoofolo e kenywe tshebetsong ka ho phethahala, e leng di-bylaws. Baahi ba na le tokelo ya ho dula ka hare ho tikoloho e bolokehileng. Re kgahlano le ditshoso tse etswang ho baahi ba ipiletsang hore di-bylaws kapa melawana ena e kene tshebetsong ka ho phethahala. Re tla tswela pele ho sekaseka taba ena le masepala le bohle ba amehang ho netefatsa hore di-bylaws tsena kapa melawana ena di kena tshebetsong ka ho phethahala, le hore baahi ba sireletswa le basebetsi ba masepala feela jwalo ba sireletswa hore di-bylaws tsena kapa melawana ena e kene tshebetsong ka ho phethahala. Ke a leboha.